Nisuru, ni kweli sio masiara. Kutono zumi kalole, nikawa kama fara. Nilijipa moyo, mbona nitafuna. Minzi donda ndugu kwangu sugu, kufutika never. Sasa umeona, urudi tena. Unaomba msama, kurudiana. Sasa umeona, urudi tena. Unaomba msama, kurudiana. Nasema staki tena,
tena.
Nisitaki tena,
tena.
Kurudia nyuma,
tena.
Usitaki tena,
tena.
Mapenzi toka China, teno na mengi majina. It's love designer,
love designer.
Wanakuta designer, unavujua kushona. Unavyo ringa kama nyuzi ya shanga, kutiki sanyonga. Sasa umeona, urudi tena. Unaomba msama, urudi. Kitena,
tena,
nisitaki tena,
tena.
Kurudia nyuma,
tena.
Usitaki tena,
tena.
Umeona,
tena.
Nisitaki tena,
tena.
Kurudia nyuma,
tena.
Usitaki tena, usitaki.
Tena,
tena, nisitaki tena,
tena.
Kurudia nyuma,
tena.
Usitaki tena,
tena.
Umeona,
tena.
Nisitaki tena,
tena.
Kurudia nyuma,
tena.
Usitaki tena.